Dina porta sama mateso ya kila siku uchungu mwini madawa kila siku nimechoka na mtaka Yesu nipele Mimi mchane sina bwana.